623 beats, ya Jackie B, R&B, hey, rekebisho na beauty, hey, risala za rambi rambi kwa humshi, alikuwa metulia, habeni ubishi, mu expensive, mavazi na dishi, si hata gari, ni Mitsubishi, si siri gold, ali mumba kiwa mrembo, group yake, hey, ya warembo, wanamulika ni kama rainbow, ukimtaka lazimo rainbow. Kama umesota, hataki mambo yako. Weni sonko anataka wale chako. In other words, aka gold digger. I wish angekuwa aka gold digger. On a Sunday, hataki story chat. On a sunny day, wana ume wa mtouch. Hayuko busy in God's touch. Yeah, ako busy to find a new catch. So life, ikamua kumpanish. Tulishika tu, vanish. In other words, God alifungia gates. Na sasa hivi, mrembo ni the late.
Mshara wa dhambi, siyo siri ni mauti. Itabidi urekebishe, usije sema ningelijua. Hey, mshara wa dhambi, siyo siri ni mauti. Itabidi urekebishe, usije sema ningelijua. Hey, tulitrea God kumpea beauty. Tuka thank God kumpea high tea. Tuka enjoy kala appointee. Blanda karia light alikuwa mcute. Madam kacha footstep kila city. Talk of the day kila street. Sorry kutumia word prostitute. Ni venye sina masi wala fiti. Bed za matajiri zilimpima weight. So za maskini bado zika wait. Akawa celebrate out at night. Akawa very rare for sunlight. Alien jet float kama boat. Life ni circle roundabout. Jubol zote ali abort. Pia planeta zika muabot.
Shara wa dhambi, siyo siri ni mauti. Itabidi urekebishe, usije sema ningelijua. Usije sema ningelijua.
Time, 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 nimesha choka na dhambi machali madem. Nasema dhambi sitaki, I say. Kwenye dhambi nisha toka kiburi kaburi dhamili yangu kata. Hey, itabidi ubadilisho sije sema ngelijua. I wish I knew. Kama unafujua mtenda dhambi huangamia. Nae mwenye haki long time utarajia. Oh my, G.O.D. Johnny badilisha juice taki kwangamia. Chenye nataka ni internal life. Ini time ya kuchange. Time ya kupraise na kufocus on Jesus. Time ya kuchange. Time ya kupraise na kufocus on Jesus. Time ya kuchange. Time ya kupraise na kufocus on Jesus. So change.
Shara wa dhambi, siyo siri ni mauti. Itabidi urekebishe, usije sema ningelijua.
Usije sema ningelijua.